dhalinyarada dalka iyo laf dhabarka horumarinta ol kasta dal iyo dadbu isku hormar karo hadii oo qaadan door sho horumarineed ee dalka inta badan dhalinyarada iyo sanadooga in dambey weebay ku muuqdaayna turki dhiniga horumarinta ciyaaro kubada cagta Soomaaliya bagaalada Baydhabo sanadoogii in dambey ka talaabsadaasi horumarka dhiniga sportiska gaar ahaan kubada cagta yakaalin wiin way ku qaadan dhalinyarada deegaanka Hanaseeti oo shale han dheelow iyo han maalgeliyowba Taar Maxamed Haaji oo ku mid ah madaxda kooxo ku dheerow magaalada Baydhabo oo la hadlay idaacadda Arlaadi way buuxis sharaxayay duurka dhalinyarada iyo kaleen horumarinta kubada cagta Koonfur Galbeed Soomaaliya
door badan ka leeyeen in sports markii la era in social baha idan baahad weyn ma ku mid ah football ku mid ah volleyball ku mid ah basketball ku mid ah in sports markii la era dadka badan ama ka dhahaysan in kubada cagta la ka dhahays laakiin kubada cagta idan ku baahad weyn in doorka dhalinyaradana hoos la era way buu aha ma ku mid ah isdhexgalka in bulshada ya koron qaaday may leeyahay in sportiska in may kala leeyahay in kulay Soomaali ku jirta laakiin caalamka marka la era career development ama nanka may soo biyay sportiska iyo may ku waldaday wal oo xirfadii shaqada ku waldada wa wal ka shaqaysa sidii uu hadda macallimiinta iyo in farsamayaqaanka ee in ka shaqaysa in dadkaana amalaayoon in ka shaqaysa wa shaqo abuuru een may kala oo abuuray in nabad ku may buu aha in ku shaqeeyo
dhinaca kala bulonaga iyo wayba usaas haato shaqo abuur annagaday dhalinyarada oo xirfadii eeta dheelow ku bulonaga aan sayti oo beeso ku soo biyo xilliga soo gaashal gadadowka iyo dhinaca mashaaraadka ba yahay maxamed xasan oo ay gudoomiyaha naadiga heerka koowaad Koonfur Galbeed ku dheelow oo la ka magacaabo Sheikh Asharow iyo sheegay in bulonaga lugta Koonfur Galbeed Soomaaliya hadda ay ku duubanta markii lam feeri 4 sano in ka dambeeyti
idii hadda way baasnaa dambang xurmaraayta waana dhaqaalaha boolkii baad labaatan dollar ku xameey karo walku ku xameey laakiin sidii hor hadda dhaanta magacno ku xameeyahay maalna may baa boolkii baad ku xameeyahay sidoo hadda dunida horumartay may baa yartida qaar oo adam sharaadka badan qaada oo faaqal aqliga oo dunida hadda horumartay meel laakiin may baa onon may baada talaabo ma qaadahan intii dunida la jaan qaadna ada step step sidii hadda lama kulaatan galahay hadda ma buu boolkii boolida lama fiilay yartii in ma buu anti oo qarshaad la galiyay tikid la ku dhiiba hotel daji bilayn walan qor hadda marahayaan laakiin insha Allah mustaqbalka ma weeyigsaa in anti una yartiida mashaarad seena xuquuqad iyo caafimaadki walaay iyo lahay aasaasiga anti ma buu dhamaystirnaa graduation ho bilaher
bulonaga lugta oo leh masqan iyo jirfayaw ya weeba inta badan iyo ku qayb qaadaa horumarka dhinaga isdhexgalka bulshada deegaanka